for the exclusive glory from ZambiaMusicHits.com.
We make bangers fry.
Campo worldwide.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifika ntiba kamini na saliva. Daba ishi watifu moyo na vika driver. I'm just a passenger mchila ya bachise. Zininga wale vena baba femu duze. Daba tela nshapo he covers minga duve. Basetinga na buffet, I just want to say.
Nimwebo mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga pako mwako kupwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, you still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu hadi shupaki. Mule njele langana laba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fachisa tena chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwase mafyo mwampita mwele sata munsha. Mutila titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri lani mwe. Mwewa nchingiri lani mwe. Mwewa mbakiri lani mwe. Mwelesa na totela, na totela. Nimwewo,
nimwewo.
Mwamfisha koku mwako upya.
Nimwewo,
nimwewo.
Ela, ela, ola, la, 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 la.
Mwansunga bako mwako.
So it's easy to take it for granted. To bugisha bashie manga tu aba stranded. But ileke nine wunda ndeko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Mambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide nshila bako nebo. Nimwe mwampane talantari anjimbo. Nimbuka na futi evidence Jehova kumudwa nipatute.
Depend, fintu fionse fisu. Nepele fabu pele sawampela. Neli tonte la wayawe. Nemi rumba na wayawe. Chile nemi tasha panku fiafula. Nimwero.
Nimwero.
Mwafisha koku mwako upya.
Mwafisha koku mwako upya.
Nimwero.
Nimwero. Tataru zelwendu.
Mwansunga pako mwako.
Download more music on ZambianMusicHits.com.
Oh.